nipa mateso unavyoringa kapenzi lako levi niko tila lila eh. Mara subiri tena unanjana don't feel alone. Ukweli nambie kama mimi najidanganya toto na con. Sorry nambie uliweza kama nyumba umetengeneza nishindwa sema kujieleza moyo kupenda na kujitesa mwenyewe ama hisi zangu.
Thank you.